halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax khamiisa bisha March, waa 23 sanadka 2017. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jir ah idiinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jaamac buula jaamac. waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadka London ku nool iyo kuwa booqanayaba inaysan walwalin. magaaladeennu waxay ahaanaysaa mid ka mid a magaalooyinka ugu nabadgelyada badan dunida. London waa magaalada ugu wanaagsan adduunka.
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada London oo ka hadlayay weerar sharci lagu qaaday aqalka baarlamaanka ee Britain.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xaaladda abaaraha ee hadda ka jira gobolka Sool ee Soomaaliya.
wasaaradda arrimaha dibadda oo uu ka socdo shir aan idinkugu celiyay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo uu ka socdo shir ay ka qayb galayaan wasiirada arrimaha dibadda ee 68 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaane. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan shan qof oo ay ka mid yihiin nin booliis ah iyo ninkii weerarka geystay ayaa ku geeriyooday weerarkii shalay lagu qaaday bartamaha magaalada London. dhaawaca tirada dadka ku waxyeeloobay waxa ay noqotay laba laab, halkii ay awal ka ahayd 20 ayay ciidamada amnigu xalay xaqiijiyeen 4 ruux oo dhaawacmay. waxaana lagu kala dabiibayaa qaar ka mid a isbitaalada London oo mid ka mid a uusan aada uga fogeyn goobta uu weerarku ka dhacay. baarlamaanka ayaa sidoo kale shalay in doora ay albaabada u laabnaayeen oo cid geli kartay ama ka bixi kartay aysan jirin. ninka weerarka geystay ayaa lagu toogtay iridda hore ee baarlamaanka kadib markii uu middi ku weeraray askari iridda waardiyeynayay. ninka weerarka geystay ayaa markii hore dad badan baabuurkiisa soo jiirsiiyey, kuwaas oo haatan u badan dadka dhaawaca ee isbitaalada magaalada kale yaallo.
Paul Manafort oo ah maamulihii ololaha doorashada madaxweyne ee Donald Trump ayaa qirtay inuu u shaqeeyo shirkadda Almunium sameysa oo Ruushka laga leeyahay. shirkaddaas ayuu malaayiin dollar oo qandaraasa ugu shaqeeyey 10 sano ka hor hase yeeshee. Mr. Manafort wuu iska fogeeyey eedaha loo jeedinayo ku aadan inuu ka shaqeynayo danaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Mr. Manafort ayaa madax ka ahaa ololihii Trump laga soo bilaabo bishii March ilaa iyo bishii August ee sanadkii hore. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. waxaad wararkaasi ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A ee magaalada Washington. weerarka la xidha weerarkii shalay ka dhacay baarlamaanka waa bartamaha magaalada London ee cariga Ingiriiska ayaa sheegaya in xogta dhibaatada weerarkii ay isbedeshay kadib markii xalay saqdi dhexe uu booliiska magaaladaasi qabtay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayay waxyeelada uu geystay nin lagu tuunsan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey. warbixin kooban waxay nooga hayaa wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay meel aan ka fogeyn baarlamaanka boqortooyada Ingiriiska ee magaalada London. inta hadda la og yahay, hal ruux ayaa weerarkan geystay, waxaana uu hub ahaan u isticmaalay gaari uu watay iyo toori. sargaal sare oo ka tirsan ciidamada amniga London oo V O A-da la hadlay ayaa sheegay weerarkan inuu u dhacay laba nooc. ugu horeyn, gaari uu watay ninka weerarka geystay ayaa buundada caanka ah ee Westminster dadka ku jiiray. marka xigan waxa uu weerar ku qaaday askari taagnaa iridda baarlamaanka oo gacan hadal ku dhex martay albaabka. ugu dambeyntii askarigii ayaa la tooriyeeyey. ciidanka amniga ee magaalada London ayaa ku sheegay weerarkan mid argagixiso, inkasta oo ay sheegeen in uu baaritaankii weli socdo. Wariyaha v o e da magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo ku sugan isla magaaladaas, ayaa inoo sharaxayo sida ay wax u dhaceen.
Aad baa umahadsan tahay Jaamac. Guud ahaan waxaad moodaa in magaalada tan London feejignaanteeda si weyn ay uga shaqaynayaan bilayska, laguna ammaanayo jawaabtii degdega ahayd ee shalay ay bixiyeen markii weerarka uu ninka ku qaaday waddada caanka ah ee Westminster Bridge iyo baarlamaanka dalkan Britain. Waxaa iyadana soo korodhay tirada dadka dhimashada ah, oo bilaysku ay sheegeen xalay xilli dambe shir jaraa'id ay qabteen in dadka dhimashada ay gaarayaan hadda 5 qof, uu ku jiro ninkii dhintay bilaysku ay toogteen ee weerarka geystay, iyo sarkaal ka tirsan ciidanka bilayska ee ilaaliya baarlamaanka oo magaciisa lagu sheegay Keith Balmer oo 48 sano jir ahaa. Waxaa kaloo iyadana guud ahaan muuqata in dhaawaca hadda 4 uu gaarayo, oo ay tiradu aad iyo aad u korodhay.
Dhanka kale, duqa magaalada London Sadiiq Khan, oo warbaahinta la hadlay weerarka kadib, ayaa hadallo mahadcelina iyo dhiirigelin isugu jira la wadaagay bulshada reer London iyo caalamka oo dhan.
I want to express my gratitude on behalf of all Londoners to the police and emergency services.
Waxaan doonayaa inaan u hambalyeeyo anigoo ku hadlaya magaca reer London oo dhan, booliiska iyo hay-adaha gargaarka degdega oo muujiyey geesinimo dheeriya xilli lagu jiray duruufo adag. Waxaan la hadlay kusimaha taliyaha booliiska Greg Macy, oo ah hogaamiye qaran marka ay timaado la dagaalanka argagixisada, iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga booliiska Mark Rally. Waxaanan joogteynayaa xidhiidhkooda.
Sadiiq Khan, oo sharaxaya magaalada London iyo in uusan weerarkan waxba ka bedeli doonin, ayaa waxa uu yidhi:
waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadka London ku nool iyo kuwa booqanayaba inaysan walwalin. Magaaladeennu waxay ahaanaysaa mid ka mid a magaalooyinka ugu nabadgelyada badan dunida. London waa magaalada ugu wanaagsan adduunka.
Xarbi Cilmi Saalax waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Brent, oo ah qayb ka tirsan deegaanada magaalada London. Xarbi ayaanu wax ka weydiinay waxa ay dadka Soomaalida ah iyo muslimiinta kaleba dareemi karaan xilligan oo kale.
runtii maadaama aan Soomaali jinsiyadeena tahay, haddana dad oo wadamadan u dhashan ka mid nahay, waxaa fiicnaan lahayd inaan xoogaa isku duubnideena oo kala muujino sida ay dadka wadaniyiintaah oo kale camal ay u dhaqmaanaan inta badan u dhaqanno. Haddana waxaa muhiim ah inaynan annaga aynan iska dhigin dad maaragtay waxay oo kale ama raacsan ama taageera, oon u fahanno inay tahay wax maaragtay wadan walbo joogta ka dhici kara. Dadka Soomaalidana runtii meelahan waxaa lagu yaqaanaa dad xoogaa hawshooda kale isku wato, oo aan waxyaalahan badan aan shaqo badan ku lahayn. Marka waa jiri karaan qolooyin ulajeedo gooni intay ka yeelato ama qolooyin gooniya inay u saarisa jecel.
Kadib howlgalladii ay fuliyeen ciidamada amniga ee magaalada London iyo khudbadihii ay jeediyeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May iyo duqa magaalada London Sadiiq Khan, London xalay waxa ay ku seexatay deganaasho.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Jaamac Buulle Jaamac oo inoo soo jeedinayay warbixintii ku saabsanayd weerarkii ka dhacay maalintii shalay ahayd magaalada London.
aroor suuban dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeena subaxnimo ee saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah Jaamac Buulle Jaamac. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa waxaa maalintii labaad ka socda shir ay ka qaybgalayaan 68 wasiir arrimo dibadeed, waxaana shirkan wadamada kasoo qaybgalay u badan kuwa Afrika iyo Bariga Dhexe. waxaa looga arrinsanayaa sidii loo dardargelin lahaa loona wajihi lahaa dagaalka ka dhanka ah jabhada ISIS. shirkan wasiirada arrimaha dibadda waxaa qayb ka ah dalka Soomaaliya oo uu uga qaybgalayay Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xilka kasii degaya. haddaba Saare Cabdi Axmed oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa wareysatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Mark Turner, oo shir jaraa'id ku qabtay wasaaradda dhexdeeda. waxayna ugu horreyntii wax ka weydiisay ujeedada shirka iyo wixii ka soo baxayba.
Well, I think it's what the outcome is, first of all, it's a chance for all of the members to get together and talk about what progress has been made. But the very clear message and outcome from this meeting is a resolve to finish the job on the battlefield first and foremost, but then also
ugu horreyntii kulankan waxaa ka soo baxay in dhammaan dhinacyada la ysku keeno lagana hadlo horumarka la sameeyey ilaa iyo hadda, laakiinse fariinta cad ayaa ah in la dhammaystiro howlaha dhulka dagaalku uu ka socdo, sidoo kale in laga hortago fursadaha ISIS ay isku ballaarin karto ee ay dadka internetka ku bedeli karto oo ay kula xiriiri karto. Waxaana ka soo baxay sidoo kale in la jaro dhaqaalaha ay helayaan iyo in ay dad qortaan, gaar ahaana dhinaca internetka iyo ajaanibta iyaga ku soo biiraya oo kaga imanaya dhanka Yurub iyo meelaha kale ee xagga xuduudaha ka gelayo. Waxaannu u baahannahay inaannu kordhinno dadaalkeenna. Waxaan rabnaa inaannu horumar weyn ka samayno dhammaan dhinacyada. Sidoo kale waxaannu doonaynaa inaannu Al-Shabaab baabi'inno oo aannu dhan kasta kala dagaalanno. Waana ahmiyadda koowaad ee maamulkan uu leeyahay, uuna kala hadlayo saaxiibadiisa.
Number one is defeating and destroying ISIS. So we're committed. We're asking for the same level of commitment from our...
Soomaaliya oo ka mid a 68 waddan ee shirkan ka qayb galayo waxa ay la tacaalaysaa dagaalka ka dhanka argagixisada iyo Al-Shabaab. Haddaba doorkee ayay ka ciyaaraysaa dagaalka ka dhanka ah ISIS?
Well, again, you raise another important point, which is Al-Shabaab. And we're certainly cognizant of the other terrorist groups.
Waxaa taabatay arrin kale oo muhiim ah oo ah Al-Shabaab. Waxaanu sidoo kale hadda ka walaacsannahay kooxaha kale ee argagixisada ah. Halkaasi waa joogaan. Waana xaqiiqdii had iyo goor in ay la yeeshaan xiriir ISIS. Waana taasi waxa ay ISIS doonayso markii lagu ciriiri geliyay dhulka dagaalku uu ka socdo ee Ciraaq iyo Siriya. Waxa ay doonayaan in ay helaan kooxo kale oo argagixiso ah oo la shaqeeya. Waxaanan ku aragnay meelaha ay ka mid tahay Liibiya. Waana inaannu arrintaasi u dhug lahaanaa. Waana inaannu isku geynaa dhammaan awooddeenna si aan ISIS uga hor istaagno in ay sii fiddo oo ay ku sii fiddo qaybaha kale ee Koonfurta Afrika, Yurub iyo Bariga Dhexe.
Keep ISIS from extending its reach to other parts of the, certainly Africa, but the Middle East and even Europe and elsewhere.
Soomaaliya oo leh dowlad cusub haatan waxa ay la hardamaysaa abaaro ba'an, sidoo kale waxa ay dagaal kula jirtaa Al-Shabaab. Marka maxaa ka go'an dowladda Mareykanka si ay u caawiso dowladda Soomaaliya?
Well, again, we're aware of the significant challenges that the new government in Somalia faces. This is, as you probably know, a time that we're looking at changes in our budget or new budget.
Dowladdeennu waa ogtahay caqabadaha adag ee ay dowladda Soomaaliya wajahayso. Sidaad la socoto, waxaannu ku jirnaa xilli aan isbeddel ku samaynayno budgetkeenna amaba aannu isticmaalayno hab cusub oo dhaqaale oo aannu gelayno. Laakiinse waannu sii wadaynaa dadaalladeenna dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo caawinta gargaarada bini'aadannimo. Soomaaliya keliya ma ahee meel kasta oo ay ka jirto abaar iyo macaluul Afrika. Marka waannu sii wadaynaa dadaalladan, mana doonayno inay dad dhibaatoodaan amaba ay la degto maamulada caqabadaha la xiriira arrinkaasi oo hore loo arkay.
We don't want people suffering, but we also don't want destabilization that that suffering causes, because that creates, as we've seen so many times in the past.
Ugu dambeyntii waa sida aragtida dowladda Mareykanka ee weerarka argagixisada ee ka dhacay London wuxuuna ku jawaabay.
Our hearts and prayers go out to the people of London who were affected by this attack. It's a reminder of the threat we face. We've been in contact with the British government.
Haqiqdii wadnaheena iyo ducooyinkeenaba waxa ay la jiraan dadka London ee ay dhibtu soo gaartay. Waa wax na xusuusinaya khatarta aanu wajahayno. Waxaanu la xiriirnay dowladda Britain. Waxaa halkan ku sugan xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain, Boris Johnson, oo shirkan qayb ka ah. Waxaan diyaar ula nahay kaalmo kasta oo ay nooga baahdaan. Haddana waa arrin na xasuusinaysa hadda khatarta jirta ee aanu wajahayno, iyadoo halkan aanu shir waqtigan u fadhinno looga hadlayo wax ka qabashada ISIS. Intani ay dhacdo waa mid keeni doonta in isbahaysigan ay la yimaadaan waxqabad dhab ah oo ka dhan ah ISIS.
But it's again a reminder that we're under this threat and you know, to happen today as we meet to talk about the threat ISIS poses, it just strengthens the resolve of all the coalition members to do more.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee 68 dal uga soconaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Abaaraha ka jira deegaano ka mid a gobollada Sool, Sanaag iyo Togdheer ee Soomaaliland ayaa aada u kordhay. Wariyaha v o eda Cabdicaziis Xuseen Cusmaan oo socdaal ku maraya gobollo ka mid ah Soomaaliland saan soo sheegnay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Xagga iyo buuraha
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gaari waaye
imisa neef baad lahayd
boqol iyo konton
dabeetimisa ku nool
labaatan
haye
labaatan baan hayaa
marka xaaladdu waa halkee
xaaladdu wallaahi aad iyo aad iyo aad bay noogu adagtay
waan gartay
xaaladdu
sidii lixdan jir baa tahay
haa
dabaartan lamida miyaad soo aragtay
weli ma arkinaan
waan gartay
marka reer baad leedahay adigu
haa
imisa ciyaal iyo xaasbad leo
ciyaalkii imika waaiskii ka iyo waxaa dhul kaa qabta
oo dhinacee
dhinaca iyo jabuuti waxay dhimanayaan imika muddo sanad iyo dhowr bilood
abaartan imisa bilood sano ahays
waxayna haysaa sanad iyo sideed bilood baan u malaynaya bay abaartan imika jirta
oo rubnadii
rubnadii waxda aan ahay waxaan naflahayn
marka miyaad ku fikirteen in intaan xaaladdu halkanaana gaarin aad ka baxdaan meesha
meesha inaan iskaga baxsano oo aan dhulka ilaahay gallo oo aan adduunyada weydiisano kaalmo ayaan ku talagalo
waa garta halkan aad joogtaan imisaad ku joogtaan imisa qoys
waxaan ku joognaa boqol iyo koota qoys
oo qoyskiiba imisa ka kooban
qof kastaa tegooni u leeya laakiin kugu badan waa 12
yaa idin dhisay markaa buulashayan yar
buulashan anagaa dhisanay
oo markaa yaa idin yiri halkan sababtu maxay
ahay waxaa la yidhi markii aan meelwalba ku qaylinay kaamlaydu ku yimaado oo dadkaydu ku arko adduunyadaydu ku aragto meel isugu kaalo isugu soo ururo dadkiina xoolo ka baxeero
waxaa la ii sheegay intiina lugayn kartay waddadan yimid mooyaane kuwo kale oo tabartooda yartay in meelahaad uga timaadeen maxay xaaladoodu tahay markaa
xaaladoodu waa adag tahay waxay u baahan yihiin taakulayn iyo maxay ahayd been aadminimo
caruurihii
qaar kama ka soo yacay
marka idinku haddaad halkan timaadeen ood biyo soo raadiseen ood istiraadeen naftii halkaa iyo waddada agteeda taga iyaga ma dhibashadiibay sugayaan
wax weeye iyo dhibasha wax weeyaan halkaa yaanu ka qaadnaa biyo ka xambaarnaa dabadna biyahaasaan u geynaana lahaa bal intana hadda kusii dhuuya hayeeshka iyo idinku soo maad garan marka waa la sorarnaa waysa sii rarnaa wanaysa soo horraa sidaa la ajigeedda waxaa loogu wacan dadkaas iyay magaranaysaa baktiile
marka warkii haddaad si qiimaysid idinkuna xaaladiina waan arkaya xoolihiina idinka baxeen muxuu xaalkiinu ku dambeynaya
xaalkeegu wuxuu kubaan baxi karaa oo ku dambayn karaa ilaahay tiisa soo marka hore marka labaad de bilaadnimada waxaa ka helay adduunyada
cidi wax maydinla soo gaarsiisa
weli wax ma hayno
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da cabdilcasiis xuseen cusmaan oo hadda ku sugan gobolka sool oo warbixintana halkaas nooga soo diray
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington weli waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeennii aroornimo saynis yahano ayaa sameeyey hannaan si deg dega loogu ogaan karo in minada raggu ay urgaxanta dumarka bacrimin karto si uu uur u yimaado arrintan ayuu qofku ogaan karaa isaga oo gurigiisa jooga iyada oo la adeegsanaya app ama barnaamij telefoonka gacanta ku jira hannaankan ayaa caawin kara malaayiin qoys oo dunida ku nool oo dadaal ugu jira inay caruur dhalaan wariyaha v o eda jessica berman ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay maxamed cabdisandheere ayaa inoo soo koobaya
khubarada ayaa sheegay in qoysas lagu qiyaasay ilaa 5-40 milyan ay dhalmada dhibaata ka haysato waxay khubaradu sheegeen in 40% dhalmala-aantu ay la xiriirto manida oo aan caadi ahayn haddaba hannaan deg dega ayaa hadda la sameeyey kaasoo ilbidhaqsiyo gudahood ku ogaan kara in manida ay tiradeedu hoosayso awoodna ayna u lahayn inuu uur yimaado amaba in dhaqdhaqaaqeeda ay dhibaato ka jirto arrintaas oo keenaysa in ugxantii dhadigga ay bacramin kari weydo tallaabadan ayaa loo adeegsadaa aab amaba barnaamij gaara oo telefoonka gacanta ku jira, kaasoo lagu xidhay walxa qiimahoodu uu yahay ilaa iyo $4 iyo badh. Aabkan waxaa sameeyey cilmi baarayaal ku sugan magaalada Brigham ee gobolka Utah iyo magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. John Petrosa waa isuduwaha guud ee xarunta dhalmada ee Massachusetts, oo ah xarun lagu tijaabiyey 350 muunadood oo manida ah. Waxa uu sheegay in tijaabadan la sameeyey ay sax noqotay wax ka badan 95% iyadoo lagu ogaaday dhibaatada ay manidu qabto. Petrosa ayaa sheegay in dumar badani ay la yaabaan sababta aanay ur u yeelan kadib bilo amaba sannada ay isku dayayeen inay lamaanahooda ur u qaadaan.
Now they have something that can screen their partner and do it reliably, and if there's something there, they'll get them in to see the fertility doctor or the gynecologist much sooner.
Waxaan ogahay in dhowaan uu arrintaasi wada shaqeyn kala yeeshay hay'adda caafimaadka adduunka si ay u eegaan dhalmada dunida, iyagoo isku dayayay in daawo loo helo tijaabadana lagu gaarsiiyo wadamada saboolka ah. Kanina wuxuu noqon karaa hab qiimo jaban oo minada lagu baaro.
Tijaabada qalabkan waxaa loogu talagalay in guryaha lagu isticmaalo intii xarun caafimaad la tegi lahaa. Marka manida la duldhigo dhalada xaleefka ee shaybaadhka taala, qofka tijaabada samaynaya waxa uu ku xidhayaa telefoonka isagoo applicationku uu taxliilinayo. Kamaradda xoogga badana telefoonka gacanta ayaa awood u helaysa inay qaado sawiro iyo fiidiyo manida la xidhiidha. Aabka ayaa qofka isticmaalaya ku hagaya tallaabooyin dhowra oo manida lagu taxliilin karo. Waxa ugu dambeyn la helayaa tirada guud ee manidii la taxliilinayay. Cilmi baarayaasha xarunta caafimaadka ee Boston ayaa qalabkan u dhiibay 10 qof oo aan horey loogu tababarin, dadkaas oo xaqiijiyey in isticmaalku uu sahlan yahay. Tijaabadaas ay dadku sameeyeen ayaa cilmi baarayaashu sheegeen in 90% ay sax u sameeyeen. John Petrosa ayaa sheegay in abkan sidoo kale loo isticmaali karo in lagu ogaado inuu shaqeeyey in kale hanaanay raggu manida iskaga xidhaan si aanay caruur u dhalin. Sidaasoo kale Petrosa ayaa arkay in qalabkan loo adeegsan karo in lagu ogaado cudurrada sida cudurka jabtada. Sidoo kale dhakhaatiirtu waxay hadda wadaan in qalabkan lagu tijaabiyo fayraska Zika oo la ogaaday inuu manida ragga ku kaydsamo. Petrosa ayaa sheegay in ururka American Society for Reproductive Medicine oo urur dhalmada ka shaqeeya oo arrintan xidhiid kala sameeyey hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.
And I know they recently have worked with the World Health Organization in trying to look at global infertility and trying to see how can we bring treatments, how can we bring diagnostic tests to resource limited countries, and you know, this could be a potential.
Hadda waxaanu haysanaa hab aan u eegno lamaanahooda oo si lagu kalsoonaan karo u samayn karno. Hadii wax kala jiraana, waxay xilli horeba u tegi karaan dhakhtarkooda. Waxayna ila tahay in arrintaasi ay mar walba wax fiican tahay.
Petrosa iyo dadka ay wada shaqaynta leeyihiin ayaa filaya in qalabkan manida lagu baadhaa uu suuqa soo galo 18-24 bilood ee soo socda, iyada oo lagu iibin doono shaybaadhada ay dumarku u tagaan si ay u ogaadaan inay uur leeyihiin iyo in kale. Petrosa ayaa sheegay inay rajaynayaan in qiimaha qalabkan ay ka dhigaan inta u dhaxaysa $30-$40.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo koobayay warbixintii Jessica Berman. Dhegeystayaal, haatana waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay. Xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaar ah Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawna ee kooxda Arsenal ayaa waxa ay hakad ku sameysay wadahadalo dhinaca qandaraas kordhinta oo u socday kooxdaasi iyo ciyaaryahanada kale ah Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil, waxaana sidaasi shaaca ka qaaday macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger. Labada ciyaaryahan ayaa waxaa qandaraaska ay kula jiraan kooxda Arsenal ka haray oo keliya 15 bilood, waxaana ay dhowaanahan wadeen wadaxaajuujo ay la leeyihiin kooxda Arsenal, iyadoo wararka qaarna ay sheegayeen inay doonayaan inay ka tagaan kooxda haddii aan qandaraaska loo kordhin oo lacag badan aan la siin. Waxaan go'aansannay in aanu diiradda saarno xilli ciyaareedkan aynaga oo wadahadallada geli doona marka la gaaro xagaaga. Labada ciyaaryahanba waa isku arrin, ma doonayno in aan xoogga saarno kubaddeena cagta islamarkaana ku mashquulno dhinaca wadaxaajuudka qandaraaska. Sidaas darteed waxaa qof waliba u wanaagsan in arrintan laguda galo marka la gaaro xagaaga, waxaa sidaas yidhi macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger. Dhinaca kale, ciyaaryahan Diego Costa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu sameeyey wax kasta oo uu kaga tegi lahaa kooxda Chelsea kor inta aanu bilaabin xilli ciyaareedka iminka lagu jiro xagaagii lasoo dhaafay. Weeriyahankani ayaa waxaa lala xiriirinayay inuu ku biiri doono kooxdiisii hore ee dalka Spain Atletico Madrid markii uu kooxda Chelsea la qaatay xilli ciyaareed aad niijab u lahaa sanadkii 2015-2016. Costa oo la hadlayay wargeyska El Argüero ayaa waxa uu yidhi kooxda Atletico way ogtahay in dareen qaas ay ugu leeyihiin waxaan sameeyey wax kasta oo aan kaga tegi lahaa kooxda Chelsea, hase yeeshee markii uu yimid macalin Conte waxa uu xiriirkeena ku bilaawday si wanaagsan, sidaa darteedna waxaan go'aansaday inaan sii joogo kooxda Chelsea. Ugu dambeyntiina, xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa ka fikiraya in canshuur dheeri ah la saaro, islamarkaana la xadido tirada ciyaartooyda ay haysan karaan qaar ka mid a kooxaha ugu waaweyn qaaraddaasi, sida uu sheegay madaxa xiriirka UEFA Alexander Seferin. Isbeddeladani ayaa waxaa la doonayaa, sida uu yidhi, in lagu joojiyo kooxaha waaweyn in ay ciyaartooy badan haystaan iyagoo ku takrifalaya kooxaha laga lacagta badan yahay. Qorshahan oo iminka laga fikirayo un ayaa haddii la isku dhaca waxa uu keeni doonaa in la sameeyo lacag xadidan oo kooxaha waaweyn ay mushaar u bixin karaan. Haddii markaas ay dhaafaan, laga qaadi doono canshuur xaddhaaf ah, taasina waxay keeni doontaa in ay ku ekaadaan lacagta loo qoondeeyey, waxaana taasi awood ay siin kartaa kooxaha laga lacagta badan yahay in ay ciyaaryahanadooda haystaan oo kooxaha waaweyn aysan ka qaadan. Waxaynu samayn doonaa wax walba oo aynu ku qiimeynayno suuqa kala iibsiga ciyaartooyda si aynu uga dhigno kubadda cagta qaaradda Yurub mid awooddeeda ay miisaaman tahay oo aanay kooxo yar oo kooban iska maamulin, ayuu yidhi Seferin. Xubintii ciyaarahana waa nagarintaas.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga axmed cali sheekh oo inoo soo diyaariyey xubinta ciyaaraha, islamarkaana inalala socodsiinaya dhegeystayaal halka weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna maxamed cabdi sandheere oo bidixda iga xiga aan ka codsado in uu inoo dulmaro qodobkii warka ugu doorka roona.
mahadsan jaamac. ugu yaraan shan qof oo ka mid yihiin askari booliis ka tirsanee ninkii weerarka geystay ayaa geeriyooday kuna geeriyooday weerarkii ka dhacay bartamaha magaalada london shalay galab. dhaawaca tirada dadka ku waxyeeloobay waxa ay noqotay labalaab, halka ay markii hore ka ahayd 20 ayaa ciidamada amnigu ay xalay xaqiijiyeen in 40 ruux ay dhaawaameen, waxaana lagu kala daweynayaa qaar ka mid ah isbitaalada london oo uu mid ka mid ahi ka fogeyn goobta uu weeraru ka dhacay.
aada ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdi sandheere. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii heesaha. waa jacayl aboodiyah iyo codkii halaasiga ahaa allaha u naxariistay cumar dhuule cali.
heestaas uu qaaday fanaanka cumar dhuule allaha u naxariistay waxay u dambeysay idaacadda iyo deeroonnimo. inta maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigoo maxamed cabdi jaamac buule jaamac iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.